ZWAP.com.
Dream big. Pengine na yakosea mapenzi, pengine nachagua, pengine nimefumbiwa machozi. And kama ndoto siamini, na yasote ya kishenzi. Upenda mboga najua, sa mbona ya nisumbua. Au labda kuna sheria za mapenzi nazikosea. Japo siyo peke yangu, hata bongo movie nao analalama. Siyo peke yangu, hata boda boda nao yanawatesa sana. Siyo peke yangu, hata vyuo ni mapenzi yanawaburuza. Siyo peke yangu, bongo feva mapenzi yanaturudisha nyuma sana. I don't like the way you treating us, yeah. Seems like you want to prove the past, yeah, yeah. I don't like the way you treating us, yeah, yeah, yeah. It seems like
na misongo, na misongo ya mawazo, sitaki ndombo.
Life is beautiful, life is crazy. Watu kibao washajinyonga kisa penzi. Hapo ndo utajua kwamba mapenzi ni ushenzi. Maana siku hizi mapenzi bila pesa hayaendi. So bora kae zako kitako, muombe Mungu akupe kila ambacho utakacho. Maana kimfacho mtu ni macho, kachini chagua chagua lako. Maana majuto jaga badai, mapenzi kama nguo chagua size yako uvae. Ukiona na kupaya usivae, nisikizo utanishukuru badai.
I don't like the way you're treating us, yeah. It seems like you want to prove the past, yeah, yeah, yeah. I don't like the way you're treating us, yeah, yeah, yeah. It seems like
na misongo, na misongo ya mawazo, sitaki ndombo.
ZWAP.com.